gangsters paradise. Yabona la, nabo clever abafana na. Eso wethu, so keep up clever abafana ba. Gangsters paradise. Yabona la, nabo clever abafana na. Eso wethu. So keep up clever abafana ba. Mina ngiphume kasilabo sikhanda mina esijayiva phezu kwesitimela ekasilabo mavele esijayiva ngama-BL ikasilabo pansula izinje ey'tekitenes ekasilabo pro yayazi ikasire yilezi ey'phuma imoto ispina ekasilakabhubezi lezi zamasokrate ezithatha imali efreeway ezasekasilakamandoza zishaya ingoma kujayivweni yazazi ezasesigodi athi ngazijampiseni lezi zasedube mezixoxela ngumrembu le yabe kuyinja yatekisa udoktr oren enhlek nisho ukuthini menithi ayikho inhleve eshangane ekasiletrompisi kasilaka makhushe, kasilaka maleve. I make oven on kume kasika mabunye, Keza nabo Ivan. Oh, nabo Selvin, nyarime. Gangsters paradise. Yabona la, nabo clever abafana na. Eso wethu, so keep up clever abafana ba. Gangsters paradise. Yabona la, nabo clever abafana na. Eso wethu. So keep up clever abafana ba. Ngiphume kasla ka Chester no papa ekshi besluswa u Sylvester e Carlton Center ma gaming street fighter bengumpetha ngiphethe u room dlala i chicken mhlashiwa u Kabzela umakaka wayelthintithi bothosa shishiri masivalelisa u brown dash azanga thesha ma dash kwashisibi sibuya kude no tikitika gibela ibhola kamloyi nomduna u tikitika gibela phezulu wendlu mazo siyintwana zaka Hector Peterson abashana bakatsiyetsi mashini maningi amadebi umaraba nofish upaniki nostrupi ubhoboza notwins kwesikamagebula James Sofa sonke mpanzalana kugangsters paradise. Yabona la, nabo clever abafana na. Eso wethu, so keep up clever abafana ba. Gangsters paradise. Yabona la, nabo clever abafana na. Eso wethu, so keep up clever abafana ba.